Viva Campo Soldiers. Brand new school rappers. Gen Z's. Na hustling zefu zedo liva mtukuzu Mwendo wa kudrive so daladala mamgu Mutani na bifu na polisi na papa brazi Presento na sinzia mimes ya walali AM to PM na smama kama Luther King Rap na ingazisha kama boot kwa shushai Close angu ni hot to ziggy ni blue magic Ni fresh ni hot ni kuro ni the vibes Rap sina season kila muda na fubika Tetezo wa hii zangi kama fina na makeba Toko Afrika ni panorama Pako soldiers, mina hip hop, paka ndana gronda futi sita Nime haso meka mingi, toka ends lock the roundy Dash copy VIP, ni pedile ni sign Weka brandy to a flashback Like a Hussein, a rhyme stop Jam to December, what I can visa to Slam, jema ndemano ya haki Mame vitete, isa utibaki Jema ndemano ya haki Tukilie tuombe, ala tupema hayaki Jema ndemano ya haki Mame vitete, isa utibaki Meka jichula jam na nitazama Ama beat freestyle kama useni muba Japu game so rahisi Nilianza tangu geto na tempo recorder Niwe na skill is a love Mishinda Mr. Carver Kutaka pipu na mimi lianzishe kwa lili pasta Nikama napungua bengi ya bukolisi wamezinzia Mgonjwa na kufa daktari kubano umiwa Nime haso meka mingi Toka ends flop the roundy Dash copy VIP ni pedili ni sign Weka blonde to a flashback Leki Hussein a rhyme stop jam December when I get pizza to Chezi makida kwenye nyaye za umeme Baro mwezi na potumoza kiki kwangu wane ubeka M is a gentry juu ya vita JC COP Mandugu wala so so depth Ni longu distance iripake patawi mabepti Njarwa za kazi pishamna na hizi shepu Kila siku ni happy Tio mkaka graduation na ndoto za ghetto Kweni vakan juu yao kuwa kimbiza Mata quality hakuna fresh sana mi Peji zangu zinawambia Wameshindo mapambano wanakimbia Ni mapinduzi ya huu mziki Toka mtadi kwenye soko Na speedy za hishe Kwa vani jingo Kabla ya tuwe ya film Na ii kwa pinto Najua napotoka Nipo robo stiwi kati wala mwisho Toka street kwenye materi Hadi leo kwenye round table Whoa, whoa.